kilichotokea, ningeongea nini leo? Bila ya penzi lako, ningeenjoy nini leo? Imekuwa bora livyopotea, ukatokea wewe leo. Tena bila huruma yako, ningetamba wapi leo? Toto sop sop tumbora kuvalia crop top fane sawa nini we don't talk talk sitaki shovo nisha blow bro yeah
la 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 sukari ananita asali namba namba pipi kuku mwenye kidari shepu ngangari nakuvunja kiti kunifunika mba za upendo wake amenibeba kwenda juu wakimponda sawa hawajui nona zidi kumpenda siku kwenye kimvua mvua tukivua vua sema taji laze kwenye kifua unanijua jua jua, masaji ya mafuta nikikuchua Wazi laini, mtoto sop sop Tumbo la kuvalia crop top Faima wa nini, we don't talk talk Sita kishobo nisha blok blok yeah.
La la, la 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 la
Lala kifuani
for one.